chito ndi mpweche panyasa ndi gwado sankhe muvu yakaunjika koma chuluke chuluke ngwanjuchi na nesi miokayo ndiye nikuguda ntima ndi mafuna tu ntakhala nesi ine ndisapale ka white ka smart kakaye pidedekere makubali twenitoni mmapewa kaso adakali biliwili kupasi ndi kumenya perete makolido achipata asathamangithamange tu ndi makanyola mwana mwana maseko misempha yodwala kuyesa kubwezetsa chimbekezo kwawo chisomo kumwe tulira kobweza lokumba kumba kuli pa nkhope yanga ndizathandize tumwe chikondo osawadziwa anthu ngati angana ndimafundisitsa ruka chipongwe kaja kuti manesi ndi mahuli akasasandiponye ati kunaito kwapita ndikuzibweze mchifukwa sakwatiwa nzawo ndili wefuwefu kuthiyera kuthandizira maopaleshoni koma teniite ndili pakalapakala kuchembeza oyembekezera zimayi ndili kamwendo njira makulidwe kuthamangisa masampo atokomwa katiyana jijirijijiri kusuka zawo zotayika mimba uku ndi kukalipidwa ndi awo ozitenga ozindikira odwapa ndili puti ngati kambala mekonyowa nditakwanidwa ndi mastresi mutusa akukwira ndisafiketu pa nyumba panga ndili dasadasa miyendo ili tsomoto kutenta misempha ikupuma ngati mphiri yakwali ndizagone ngati mtembo kuli kupoyera kwa injini akhulukire ndisadziwa chomwe akuchita ndisakhale pemphero langa ndidzapatsidwe tulobola khobidi ati malipiro nditamenya malazi 90 minutes yososapuma ndisadzagone pa nyumba maloka mwadzandipweteke kuli kuyesa yesa kwankhira bwato kwakuya adzandiyese wachuma ondiona koma chonsecho ndili ni lioneya ndimafundisisa tu ntakhala na mwino ene adzandidye miseche odwala pakati pa dokotala ati satithandiza kwake nkunyada mmagwidwe ake a ntchito nditani poti munda ndi wakula otuta tsono ndi wochepa ndimafuna tu ntakhala na mwino ene ndisadzayamikidwe mkuchilimika kwanga ngakhale boma lidzapeputse mapepa langa malo mwake ndidzala ndi chitonzo nkulakwitsa kwanga pa ntchito mabungwe nawo adzandiwukire mawairesi ndi makanema adzasinjirire ndidzasowewo ndigwira dzanja ndimafuna atu ntakhala na mwino ine adzandilume ngakhale wapakhomogalo ndidzaponderezedwe ngakhale ndi awo ndidziwa ndidzadyeredwe masuku pamutu ndi awo dzitenga abale adzasangalale ndilanga thukuta njoka mudzi ndimafuna atu ntakhala na mwino ine kuti wanga ulemu udzalandidwe ngadzafa idzayimbidwe yokodola misozi mesensomo malipiro anga adzakhale makandulo odzayidwa patumbira na ineyo ndimafunisisa ntakhala na mwino